Caesar, Caesar representing. A wizard man is how we representing. King Saha is meditating.
Nakula mango kula. Chinuli jamne. Nenkwe kumba na yenga mama na vokula. Nenkutia, nenkutia. Nenzawa muka manyambo kule. Mukwano kuze. Nyakala tuzale yo babe. Kulava, kulava, kulava. Kusoka kuwakaluba na tianga na echirunji webale wagonda. Mama siku nyoma kwano kwanta wanyanga na hebu kwano wajani kiterera.
Wangamba last week until today, that's the same thing. Ninda buche, kufatira woteli, kulinda bide. Koleza, komulido nazikite. Chapati tojiri anga toli na chido. Hey, kwewe siga mienga nabarukato. Hey, evi abachala binyo maruno. Anyway, evi abwenze binikubanyo. Kuteke na katimba nga mosquito. Mfugira na muchenda, kabaisiko. Newe njogele la baby ndikubu yungo. Dogotana, baby, katalina tulo.
Aye. Please God,
Wendy, baby, Wendy.
Please God,
Wendy, Bambi, Wendy.
Please God,
Ngambaji, Agala, Wendy.
Please God,
Agala, Kupanyote, Wendy.
Please God,
Wendy, baby, Wendy.
Please God,
Wendy, Bambi, Wendy.
Please God,
Ngambaji, Agala, Wendy.
Please God, Agala, Kupanyote, Wendy. Your body's so good, your love so good. Sometimes, girl, you taste like food. Your body so good, your skin so good. Sometimes, my baby, you taste like food. Give it to me, give it to me, give it to me, give it all night. I wanna make love to you, don't wanna start a fight. I wanna be your number one, never number nine. Ula muwange wabujusa dawe sukula vye kunzundosa. Let me be your number one, be your lover. Girl, without you, it's game over. Baby, wange mkwagala nyole no kafo ulide. Ulijongu soma komu mpapla zamba ulide. Yagala kuyimbe kogo na maku ulide.